Yeah, listen. Wendo nakutaka ni beloved. Mama, give me love. Na mwezi ni mizimika. Hey. Mama, ni beloved. Baby, give me love. Nigga, ni mchizika. Hey. Yep. Every day, me na fall like this. Tozo me ni feature, me na glow like this. Alivyo mbika, me na drove my knees. Ever take a picture, any bonga la peace. Me, I go take you California. You a die to the donor. I need your face, you my mom, kila kitu na puna. Sifanye kesi, wengum, come close, ni kuchum.
Me, I go die for you, me, I go die for you.
Sexula zao zikambamba. Ukitoke lezea wana haya haya. Unawa drop kididea wala kwe kwe. Umitoka songea kama ulaya ulaya. Shore. Na ungijua kama usikisi lali. Waga na kombia duwa sana. Yesho yetu ndona itafakali. Sige ukanyacha mikwe upe mchana. And I want you to know this. Na goba polis. Yeah. Sige ukawalita wali. Kina nani kaneka plan B. Me, I want you to know this. Nina ku promise. Uzo huja sikia. Mangu mipia, kuna mtu ana kuipia. Me, I go take you California. You a die to the donor. I need your face, you mama, kila kitu napona. Sifanye kesi, wangum, come close, ni kuchum.